Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare jagom lewru mars tane uynaaji ɗiɗi e noga e joyi jeena yemde sukki nder maison de la presse Bamako. Jottinonnoɗo kabaruji ɗi Oumar Woygal, kanko noddirten Ibrahima Sanogo wonto ɓoggi jamɗe to. Konayri bangal no rewɓele ɓe kaani heɓirde nokkulo ɗon ndema ɗum wona ko yaafi fewi noon fedde kafonde hollitiri wiide lewru Ramadan ndu yimɓele hewɓe kañen kawrtitta fof fotali galluji ɗe so taccita korka muɗe ɓe kollitiɗiɗi ɓeyda giggol hakkunde maɓɓe. Konayri bangal murtereji kamɓe jangguinoɓe cuuɗi école chrétien ɓeɗi hollitan wiyde ɗum wondi timmude so wona le nokku noddirteɗo sang ɗi won sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Tawede wiide sariya ɓamama le leydi meɗen ndi no rewɓele ɓe kaani hokkirede nokkule ɗo kaani remde lekkireduji ɗi fa hande oɗo sariya tabadi ɗum wona ko yaafi fewi noon fedde nde noddirta kafonde hollitiri wiide wattu joni o eɓe gondi wadde hen Imma Daraja ɓe dokka jama nde do hakkillaji lobbi yalla jaaba Boudiane keeɓe le nokkule ɗeɓe jaata e muɗum nde fa hono wori siita Sidy Bé Aliou Cissé.
Madame Niakate Gundo Kamisuko kañum woni laamiɗo dental rewɓel gomɓe lekkiriduji le ñalawma hande o le leydi amen ndi. O holliti wiide sariyawol kolitiɗo wiide temdere e leydi mu'intina to demal hani waɗede fuu sappo e joyi ɗi hokke rewɓel ɓe ka wana ko teddina. O jokkine haala du wiide ɓeɗo rewɓel ko heewi mu'en le ñalawma hande o fuu leydi remata e hoore ana teete.
Sariya on ɓamama jaati giddi ko ɓooyi gafa hande on lonki batteede. Menen rewɓe remoɓe min tampi sanne ɓe hokkan amen nokkuje remeteɗe moƴƴinde fa woɗi fami tiitre nafa majje jomiraɓe nokkuɗe waran teta amen ɗum naati amen teɗala mawɗo hannen ɓene han tinnade ɓe ƴewta ɗum.
Madame Sanogo Fatoumata Diamouteni yo debbo ndemowo le région Sikasso to o wi kanko ɗo leydi ndi o hokkani o mu'intini o tetama ɗum.
Mirama ko ko heewi le genini ñiñimo hen sanne ceggan ko waɗe ɗum ɓe lonki pamorra hen ɓe waɗi batu goto le bolonga meɓɓe hollutinde wiɓe hana hokkude kan o nokku remeteɗo.
Ɗiɗo tiɗɗalaji ɗi ɓeɗo rewɓel gomɓe le kiriduji le ñalawma hande o le leydi amen ndi wondi fewde muɗum ɗi ka fedde ne ɓe noddirta kafo le leydi amen ndi wona ko dulli ɗum fewi. Secrétaire général ndeɗo fedde ɗum madame Kouyaté Gundo Sissoko wi wajuji hani waɗede fewde yimɓe yella eɗum heeɓa waytade.
Ceggan ɗi an ñaji ɓamaɗe fuu fa hannen seeɗa ko naari bangal hokkude rewɓe nokkuje remeteɗe lonki baɗede no wodiri jamata ko heewiɗon han famitina ɗum haqƴe rewɓe ko naari bangal hewde reydi lemeteni yalla kulleji kewɗi ana welte hen.
Emi kaltidi ɓe ka fuu holliti wiide teddingol ngol ɗo sariyawol tam watta so rewɓel ɓe kañum en heeɓa wawde daranade hoore mumen bangal keɓel.
Ɗiɗo kabaruji fana heewawi heɓede do page amen Facebook kañe compte X Studio Tamani. Kenya gouvernement o ɓami anniye kesso ko nayri bangal fusude yoga e laamorɗe le laamu Kanga Ba kañe fa jottoɗa kenya banonɓe kollitiri wiide kanko ɗum général de division Dewdam Ali Mouhamed Dine o wollitide kono fana muɗum fa ƴeewa yalla hono gouvernement o hani rendirde nokkule ɗe fo yallan sakko no damaje ɗe camirta wakkati fo le nokkule ɗe hono wori Mamadou Sama Sekou.
Ɗiɗo dabareji yo hono ittugol e golle golloɓe laamu ɓiliɓe e haybugol ɗiɗo bonandaji gaɗaɗi ley nokku o ittude jate sariyaji yogaji yalla timmide fa laaɓa golleji sambinoji caɗele. Ana woodi e ley dabareji kesiɗi ɗum tettugol kaake gollirɗi gonɗi le nokkuji ɗi ilato hanka sena fi laamu o fanda ɗiɗo anniyaji yo huncande hoore sembe laamu o e ley jogola ɗiɗo nokkuji ɗi ɓuuri fof banggal haybugol kaake gollirɗi ɗi ɓeydade ɗum ɗum laamu o yamri yo itte golle gotonaɓe mairi Dabia dardama ɗum heƴaɓe laamu gonɓe nokkuji ɗi darndu tafon kala talki yamirore golle nokkuji damaji tottaɗi hoɓɓe saabi torraji taykaɗi e kabar muɗum. Ɗiɗo anniyaji fof amama e ley batu ministre en alarbare keñen yalla hadde kasaraji goɗɗi ley nokkuji damaji ɗi.
Wattu jono jo en réseau gayɓe ɓe puɗɗi taccude kono ayri bangal kalisi jama nde sa ɓami crédit kañe fa yettoyo sa neldo kañe ko nandi e muɗum gouvernement o kañum ɓami oɗo anni hollitindi wiide kono ayri bangal yirwere ɗon kalisi ɗi kani wattede siita Sidy Bé.
Li winnande wootere hooreɓe cuuɗi téléphonaji holliti ana famina jamaare ndu kalsi ko han taƴinede ɓe ceggan so ɓami kerri ma soɓe yoɓi facture maɓɓe maɓe nellama kalsi ɓe ne miidi ɓamtude ɗum. Hono misali so ɓami kerri temedde ɗiɗi ɓe taƴinten noogay temedere cafanɗe jetti tan heɓata kerdi li temedere fuu gouvernement ɓama hen buut sappo fotare kalsi so neɗɗo ana miili nelde kalsi e orange monnaie ɗuuɗu li temedere fuu ɓe ɓamirten buudu soni kilian salken badde ɗi sariyaji watti so nellaɗo kalsi o ana miidi ittudemo ɗum taƴinten on neɗɗo sari kesso kasin ɓamama taƴide kalsi do choggu koñanji yartide nannan mudun fa hande famtunde wile sara kesbamaadi le cuddi telefonoji fu ne temdere fu ben han yubde buud joy faade buud jetti o sariya bamama le batwadaado conseil des ministres le joy leer février gabino do nati hun hande ko sugli jamar ko heemudun fotar kasi jogade mettamadu hen
wattu joni en jaran kabaru yimbe le kawrtobe so taccita korko ko sakti ko fuudum woddi hebude sembe le leedi me dindi sanda tan gidraabe kanye alislamé wakati jidda tanone yimbe le honni en kanye kawrtite e nokkule wobbe du kawrti e misideji kanye ko nande mudube taccita ton korkaaji le majjun waju janaway wadde le hen kanye fa yottoyo no dewe allah han yarta yeso leedi me dindi ko nande mudube kolliti duudum faabo sane giggol hakkunon yimbe le kawrtobe so taccita korka be fa kebe famtare ke en alisise sita sidibe
kango kalifa ak imama gota andino dina to kay amiru le region tumutu wi happude taja korka yo hunde tan ko noddata yurumene fanam kasnyala jamar fu nata dana wotere honene jian e deje hebirte hakuna aslam en
hawru ci deso tacita korka mudum julda yo hunde mudina san neddo fu gado faaba muya fewde koro hokka dum ko tacira korka mudum baraji ko koro o hore han hokkede ko o sowente dum cili sappo alsame yogabe wonton wawa horde faaba muya mo ngatta fewde bel korobe darto darde korka mabbe
hapondurde teda korka don lanne hitane fule leer korkaru le genni kulukuru to horebe conseil communal jeunesse fana mun tan yalla hayeben dokkundira juude nato godun le der sappo go ko wolle genni kulukuru do dungu holiti kanko Boubacar Fofana goto e jiado le walle conseil communal jeunesse kulukuru
gallo gollal honono mi taykirto dum hitane fulatke sababu tekkine jilli hakkune jokolbe gombe le lam kulukuru dum waddi kawral hakkune yimbel gombe le jon e hoore
hono happondurde wala tagon korka ana wada kasi nukkuje kewde le sahen leedin fottare wudde leedin hakkune balle société civile kay mangal pade leedi mallin fana mun tan la kola an habe hakkune mangal pade leedi mallin kabbe leedin
be collectivité sans fa hande kambe do no musse ngabe janginobe le cuude école chrétien catholique be ho wiyama be puddi tay golle non holi trawirde le o do nokku be biyebe ka jawno cogulle mabbe di fu njobe wottu jone kanye fa yotto ko noddita allocation familiale kanye ko yobete amo ko be bamata chafay de ko be kaja don fu dun yobe ko yawi non wotto so birfito e classe jidi kedde mo kanko noddita khalifa raymond komate o ko mo sifido hen do faccitango mamadou samaseku
sur la demande du gouverneur de Sigasso
do ila gouverneur Sigasso mutrande darna matafu ele region of kanhani fudure nyande alangororde soto 1600 wakat jono kay mutrande nawudi to santun en haari juktitede yontere waran fa ndem himej amen mutana mahore so bangal 1600 bamako mutrande darna matafu to kay ton mutre wadaka to seguton wakat jon o mutre wala ka talkuru neldama bangal football mudun yande 10 mars to mututon dun non non on fuli tan wattu 10 mars
ça sera réactivé à partir du 10 mars
wattu joni en keddoto sankasen en kala non kabaru e madraji ko wonde wadde ton fa yowto yel non yimbe wonbe tombe kani jangindirede ko nayri bangal golleji jeweddu yella honobe kan jangindirede golleji gondi le lamu san o e mangal mudu be kolliti wido wontu be wadde dido e madraji yo suudu humindo kabaru golleji yimbe le lamu seguru ndinom be kolliti wido wakandi do wadan nonde do kanko gouverneur region sao o wonno ton
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jona yotri meden zoom sirnde de warana yowade ko nayri bangal 8 mars micitidum wiide o do nyaloma yomo kejjenaade hakkiji roobe le adnara Allah ndu fe mangal mudun do mali do roobe le be hakkilaji mudden fu ko nayri bangal disaji de ton jaarata yotri meden noddirte zoom sirnde ngare kede ko sita sidbe faccintini en do hen
giddile jonta kewde le lumode ana boti gudeji ko nasade mudun 8 mars rewbe ko heewi ana bornode kadule le jetti lewru mars hitane fu lamde ana wada yalla be rewbe ko heemudun ana habino hacce rewbe na le ne yembere 8 mars yoga ana lamdo hoore mendu hudun woni hacce rewbe hoto hacce rewbe han tewtede honada han tewtrede di lamde nanan mudun wonku wada ga jaabe fu heba kay mudun to kanko sali kanko kay ko yitan le 8 mars yo bornago kadule tan do ni metti famede sanne ciagane rewbe ko heewi ana habno hacce mudun muɗum ga wasa hewde dun hono den nyalade hudo hatta rewbe ben wadde batuji mawdi jantade tedelaji mu en hono be hewtata hajjeji me en dum buri bornade kaddeji 8 mars le den nyalane ga ko tawafu o nyolma 8 mars yo nyolman tan mu kaddeji nyon nyalane bornte sanato rewbe ben rewbe ko heewi hono salino ana milo handen wi bornade kadde 8 mars an jogi nafa bur den nyalane 8 mars ga fama fa handen tan wiide kadde 8 mars du yo huna tan ko yimbe dewle durbe sotta dokkundura yoga du an hokka dun israbe mu en
do ngarten haddude bete hande do kabaruji dimi joti o sene hedade hejjo jamen hollitindido kajja noddo studio tamane fu numero o moni chapande jidde jeegom chapande jena e jetti chapande juy e jeegom chapande juy e jeegom le majjundo non be keba hitnade journal gal be numero amen mo min noddirta do service kuno fu ni o moni 37321 wajibi senator on facebook no gay kali sefa credit e compte modo non watta so kebo hitnade gal do journal fe e mbudu du tacciataki len fande e fe no konnande don no do e sedda yowtere meden de ana wodi wassalam yotre meden de waran yo wada do nyaw burutu gondude e matede kasen leleedi meden dibe kolliti wiide ko yaata noga e jenay o do nyaw dum woni ko mata dum yaaka bingil adama ka fi e goto be kolliti o do nyaw wotto joni e dewaade ni fayotto musujo wonde yiyete mudu dido kabaruji yo fedde humnide habude o do nyaw kanyum hokki dum ko dum wonde matede ko nokkule goddan ton ka jamarnde susa e fi wotto joni hono kambe dogotorebe be kolliti ko jamarde han tabade yo labal no o do nyaw han timmirde leleedi di fo e mangal mudu fa kebe famta ngare kede ko min e Mamadou Samasiou ko min pewni on do hen yo bruto fuddi matel ser le leedi me dindi il hitane 2016 be kollitiide geejji nyaw o do woyltiki le duubi cakiti din fu no kanko docteur Sek Oumar Koulibaly kumino kabar habude o do nyaw o hollitiri wiide kaw nyalom hande wala fu neddo mo o do nyaw raabi
le hitane 2016 woni ko mi tayki butugul rabagol nyaw o bingel adam le 2020 neddo goto tawrama dun to konago e 2021 yimbe didon to markala e 2023 neddo goto to jenne nyaw o woyltiki e dabaji le hitane 2022 nyawuji mudun chapantati jenay tayka e 2023 ngabbi fa chapantinay e jeddi bedade dun neddo goto tawrama le hitane 2024 fay goto tawraka gongal bi adam dabaji ke nogo e jenay tawrama
le lamu masina holli tan wiyede nyaw o yama ton ko yata cile sappo e joyi wattu joni imma daraja no gondi e wadede do hen jamarna no wondi e famminete fufota marobe chofe kanye ko nande mudun docteur amadi tamboura yo kumini do kabar habude o do nyaw li lamu masina
cette année tomia ona
ikka nyaw buto no ni verguine tawrama e na goto le ngalure tomia dende kende on pam wiide no o li nangi non no sudurabi ngel adam
e boyo de poisson
to tomia to o do nyaw yama ton e rewandu non kanko no dirte do gulotogo gollo e su docteur tonde o hollitir wiide o ko be cetti o do nyaw ko be cikitiki yella wana e liddi o iwri
jammiji tunde di daridi di dabaji njarata suni bingel adama nawtirke dun nyaw burutu o nangata no hulli dun jati sabi nyaw bondo sambiro am sadaji kewdi en han lam ko be waran ne amunya bangal hebgol safareji mudu fide debere dun humpitinde e famminde sanne be leedi
jamo hakkilay mudun jottaki fi fesu nyaw o yaaka bingel adama tafen e dabay tan dun wonde yed nyalom hande no kedden be do yimbel yam fuyla bomoko kanye bankasi
jammiji tunde di daridi di dabaji njarata suni bingel adama nawtirke dun nyaw burutu o nangata no hulli dun jati sabi nyaw bondo sambiro am sadaji kewdi en han lam ko be waran ne amunya bangal hebgol safareji mudu fide debere dun humpitinde e famminde sanne be leedi
suudu humininde habude o do nyaw holliti dan wonde wadde do hen imma daraji docteur adama jekite an wonde halde wattu juno debereji dibe gonde yaltinde
la lutte bangal habo go nyaw sifaji kewdi hani humpitinde hore an majji be dan famu jamarande en jogi hajaabe le nokuji humpitobe yimbe bangal radioji gondi tondi denno nyaw o ana hebe fay tiagal sorgol mudu babo tobe dun na goddi amen e golle o buru fufu centre carter ni mira wido dun tudo jabuji hantidi o hitane 2030
yarde ndiyam ceni dam kanye tabade labal dun tan watta so nyaw buruto habe non doktoren be kollitiri wite